You guys, upata kandae kadogo jo kasuzuki kampakiwa kwako, you guys ingia mbio. Kiona shura kujo njumu zote zimeinama. Kujo ni raya kutembea mgu.
So
ni unajua hapa hivi raya kanipiga teke. So
juu ningepata tu kile nataka tu tukiwa kwa mata tu kile kilimata tu kufika raka tu kufuliana tu kurukiana tu patuli hata tu wache tu.
Kama kawaida lazima tukukumbushe kuwa GoTV iko na 6 dedicated channels for the Olympics.
Yeah.
Na all na need to do ni either ku stay connected, ku reconnect ama kupata GoTV. Of course, my GoTV of choice na kuwaga GoTV Plus ina go for 999 shillings only. Yeah. Alafu pia kuna higher packages kama Max, Super na Super Plus. Na kama kuna siku jo nimengoja jo, ni Thursday jo. Thursday mbio zitakuwa zimeanza kufika pale zinafaa kufika.
Track events.
Yeah. Yeah, so nataka kuwa na mzee wetu jo Omanyala. I'm really hoping anaweza chukua hiyo gold. But kuna kijana anaitwa Noah Lyles. Noah Lyles is a problem. Shasikia gaizo za kibonga na raya za states jo nakwambia he's a problem.
Noah Lyles.
Yeah.
Ah, kama ni wa US. Watu wa US hiyo mbio ya so wagani yao. Hata Bolt juu alitokea wapi?
Bolt juu ni jomia.
No, hata before Bolt kulikuwa na Safa Poel, Johan Blake. Jomia.
Jomia kawa na run away from problems.
Yes, yes. Kuna dem flani anaitwa 200 meters anaitwa Sherika Jackson. Guy, she's a problem. Nani tena is a problem? Shakari Richardson.
Shakari Richardson.
100 meters. She's a problem. Kuna tattoos kibao jua kikupita hivi unashindwa. Hiyo ni gari imepata. Kuma ni tattoos.
Ah, graffiti.
Ana graffiti kwa matri. Alafu of course, the biggest problem at the Olympics. Faith Kipyegon.
Yeah.
Ah, Faith na tunam.
Ule ndo kipiga tizi unapiga tizi jua nini?
Tunam trust jo.
I think nakwambia tu lala. It's Faith. She's going to take it.
Ukipiga tizi una try to achieve personal best. Unajua pia unaangalia like kujai kimbi hiyo time cause trying to keep up with her.
Faith awezi. Faith awezi you guy. Eh, hiyo tu kienda huko TikTok. Utapata raya zina one.
Na ukisema mtu akiomba they still need more faith than to defeat faith.
Sindio? Una need more faith. Nimeona nini wakale wengi sana wanapatia raya za nini onyo. Especially raya za Ethiopia. Nasema muta asijaribu kwa Kipyegon. Usilete kwa Kipyegon. Hiyo ngocha tu metali kwa shingo. You guy wana. Wana one raya alive. Nasema ndo raya nyiko kwa bush. Juu hiyo ndo mbio. I think wakali wengi wanai time hiyo 1500 ya Faith Kipyegon. I think anakimbia mbili. 15 na 5000.
Ule jo Faith Faith then she's a problem.
Ule ni more fire.
But pia the goat atakuwa the other goat
Kipchoge.
Kipchoge. Kipchoge na alafu na joende amechukua the last 3 gold za marathon. So I'm trying to go for the 4th.
Lakini hajachukua Olympic.
Hajachukua
Olympic.
Last ni yako nayo.
Marathon Olympics.
Last Olympics ni yako nayo.
Uko sure
ni yako nayo.
Unachukua hizo. Unafanya baga research yangu inakaa imetoka.
You guys hawai chukua Olympic bana. Wacha mchezo.
Marathon Olympic champion. Wacha tuanze tu na hapo tu kabla hii nini.
Ni yeye.
Bora ya jo. Ni the goat, sio? Ineos.
Oh, yeye ndiye
full list of marathon Olympic champions with Kipchoge, Bikila, Benoit and Jepchirchir.
Zilikuwa Tokyo ama wapi? Zilikuwa Tokyo last time.
Acha tuone jo. Sira ndio imenishtua hapa jo.
Yeye amechukua. Nakumbuka hiyo race. Nakumbuka hiyo race niliwa yote jo.
2016 ni nani sema? 2016 sema jo.
2016.
Yeah.
Sini Wanjiro.
Eliud Kipchoge. Tunapanga jua marathon
2020.
2020 nani alishinda? Eliud Kipchoge. Oh, this time anatafuta the 3rd. Mimi niko nafikiria anatafuta the 4th.
Ni double.
His 3rd job.
Ni double Olympic champion.
Yeah, juira hiyo inaitagwa jo Eliud Kipchoge. Anacheza ni.
Hey, you guys. Who mseme mzee?
Wajiro ilikuwa 2008.
2008.
Yeah.
Wajiro alikachukua ilikuwa China ama.
You guys alafu jo?
China ya.
You guys unajua tu kwa atujaishinda hiki kitu vile tunafikiriaga.
Yeah, tujakuwa
tujua marathon. You get marathon to make kitandikwa jo.
Ya Olympic. Ya
Olympic.
Ya Olympic atukwagi sana.
Ni raya Portugal jo. I don't think he knew ziko mfikia kali. I don't. Ni raya Portugal ilishinda jo. 88 ni raya Italy. 92 ni raya Korea. Alafu Josiah Tugwane from South Africa kashinda jo. Then kuna raya inaitwa Abera from Ethiopia. Then Stefano Baldini from Italy. Then kuna I think kuna mse fulani akakuja Kenya jo. Unajua kuna kitu inaitwa marathon. Okay, kuna marathon. The first news ikafika jo ni Rift nini? Ikafika pale Naivasha jo. Wanjiru ndiye akaenda jo. So yeah, the first time tulishinda ni 2008. Yeah, the first marathon.
Wanjiru, yeah.
So after Wanjiru kulishinda
tulika.
Wanjiru alishinda in less time than Wanjiru holds the record eh. Hey, Wanjiru na hold record ya marathon.
Ya Olympic. Ya Olympic waga yake.
Yes. Kitaka kuja vile zira yake kwa zina choma jo. Kuna raya fulani ilishinda in 19 what? Raya kwanza jo kushinda in 1896 eh. Wanjiru alishinda in 2 hours 6 minutes. Eh, ira ya 1896 ilishinda na make a wild guess. 2 hours 58 minutes.
Okay, he wasn't running. I think he was just jogging.
So after Wanjiru ishinde, you kind of ran into Stephen Kiprotich ikashinda. Stephen Kiprotich anatoka nchi gani?
Oh, si ni Kenya?
No. Uganda.
You guy Uganda.
Nakumbuka kitu linisinya.
Oh. UGP yako na Kiprotich.
Ndio. Sasa ndio afterwards. Kali Kipchoge akasema iko nene.
You guy Kiprotich naona survivor na Mseveni hiyo. You see only vile wanaweza kuwa na survive na amani.
Eh, alafu najua alishinda in less than time than both times za Eliud Kipchoge. Because he alishinda in 2 hours 8 minutes 1 second. Kipchoge ni 2 hours 8 minutes 44 seconds.
Okay.
Yeah, na 2 hours 8 minutes 38 seconds majuzi.
Okay.
Yeah, lakini yeye tumlami tuko tunaishinda.
Yeah.
Si waga tunachoma sana kwa hii ni Olympic marathon.
Kwanza women.
Waga tunachoma eh.
Kwanza women. Yuki sasa that's men. Men I think kuna ni ukienda sasa saidia women tunachoma.
Ukienda women ndereva alikuwa amechukua kama 2.
Yeah, but pia tumeshinda the, the past 2. Kuna Jemima Sumgong alishinda 2016. Alafu Perez Jepchirchir.
Ndereva alishinda gani?
Jemima ni 2016 na 2020. So tumeshinda both 2016 2020 that the past 2 Olympics.
Okay. Yeah, so unajua yenye unajua inakuanga awarding ceremony ya marathon because it's the final final event.
Marathon marathon
ceremony. So pia France wako karibu kuchoma tena. Unajua kuna kwa na closing na inakuanga as big as the opening ceremony.
Oh, okay. Yeah, so it's so, kusimtalia jo.
Yeah, yeah.
Your so, closing ceremony.
Unakuanga awarded your medal in the midst. So you guys in human
ikiwa. Ah, inakuanga marathon na kwa ni sport ya mwisho.
Okay, but I'm looking forward to easy Olympics vile kunavyo say unzapata easy nini zote on GoTV. Kuna 6 dedicated channels. Paris 2024 Olympics ziko GoTV. Ekanene. Alafu of course lazima tubongejua zile story vitu zinafanyikia wahuni hapa Kenya. Sababu tuko na muhuni senior anaitwa Mr. Rapture. So Rapture ulisikia juu story ya kama safe flani kalipatikana kwa keja na bibi ya wenyewe?
Nilisikia you guy.
Acha tuanze na Ian. Alafu sasa ndio tupate the resident muhuni expert. Tuambie your 2 cents.
So, homicide expert. Eh?
Yeah.
Yeah. So ni Uber driver you guy. Na he's not been driving cars.
Yeah. Okay. Yeah.
He's been driving them and driving married women crazy.
Yeah.
So alikuwa amejishindia ka nini ka client kamoja. Wakakuwa in a relationship. So I think it was one of ni match day. Ilikuwa ni match day. Siku ya mechi. Kumbe sasa kulikuwa na spectators. Unajua imekuwa ni wao kwa wao. Sasa alipata jeshi nyingine pale. I think they walked in on him. Kama anataka kuanza kile kitendo you guy. Alikuwa shamaliza ni sharubati ya afya.
You gonna get sharubati ni nini?
Sharubati ni
a cocktail of juices.
Cocktail.
Ndio.
Yeah, ni juice you
guy. But si juice tu moja.
Nika video
Lazima kuwe a mixture.
Ya afya. A
mixture of juice
ya afya. Ni rai kuangalia nutrition ya second.
Yeah. So sindio jo Ian unasema he before he gives her the cock he He took the cocktail.
Took some cocktail.
Kanakogana nguvu yako. Eh, yako Kenya alitumia. Kanakogana nguvu, kanakogana nguvu power.
Lakini jo tukue serious. Hii raya jo ile kwa sharubati. Ile kwa nini? Je, ile kwa afya? Afya si sharubati.
Kitu yote ya orange juga ya Africa ni juice. Kama soda, soda lazima tuonekwe ni soda.
Eh, sharubati according to si juice pekee. Inafaa kuwa
ni cocktail,
ni cocktail of juice.
Au ni mocha.
Yes. Mm. So okay, sawa, endelea na story za John Miku.
Yeah, juu hiyo nimei mention cause akiwa nini, of course the guy who walked in on him ni bwana au madam, na alikuwa na question. Why? Why nikiingia unaingia? Nikiingia unaingia. Nikitoka anaingia. Nikitoka anaingia, unaingia zaidi.
So
why? Tena kwa kiti. My furniture.
Yeah,
kiti. You know. Yes, so Ryan ajitetea hapo. Na alikuwa amebeba hata kadishuka. After kudish. Kudishiana.
Hira hini nakuona waifu wa wenyewe. Niko mbeba chips na sausage.
Chips, sausage.
Ka chips ka sausage.
Hira hini lakini liko na zaovi.
Kamchele.
Kuna tuwa kamchele na ka wing, ka kuku.
Hira hini liko na zaovi. Nijo kwa nini? Ilikuwa na vile hira hini wa sharubati juice. So ilikuwa like, I'll give you this juice, then you give me some juice.
There was some exchange.
But when it comes to sausage, I have all the sausage. Oh, okay, okay. So,
yeah.
So, ilikuwa mtagani ama hujasema?
Sijacheki mtagani. So ni video imekuwa viral sana during the weekend. So pia alikuwa na one count. Apart from fucking someone else's wife, was trying to fuck with these guys nini motor vehicle. Juu sasa pia uhazi mwenye anaondolewa ako na ndaye. So wife alikuwa ametry kuuza ndaye ya hazi.
Hazi yako anajua gari inatry kuuzwa.
Sasa aliona saa picha za see they went through the guy's phone. Akapata gari yake kwa phone yake.
Alikuwa na picha za gari ya hazi kwa phone. Alikuwa na picha and then hazi ana claim yeye ndio.
Sio muhuni specialist.
Hazi ana claim. Yeye ndiye alikuwa anajaribu kuuza wife. Sasa unafanya nini na picha za gari yangu? Reko ni bibi, sio mimi. Ambuo nusa mchere, unajua alikuwa anaambua kuleo. Walikuwa wanamforce kukula hiyo dish. Alafu unajua hapo.
Silikuwa ni njingo, ilikuwa mchele kweli.
Ilikuwa na kapila
rice.
Alafu unajua hiyo sekta. Aunaga hape taiti. Hata ukuwe ni lasagna ama nini. Unafuwa hii.
Kwa nimesawi ni raya lasagna.
Raya lasagna. But yeah, we should eat lasagna.
Hino yago raya lasagna sana.
Na inaonekana ni kama ilikuwa imeguzwa kidogo.
Kumefura-fura. Afu imepatiwa chakula. Afu ijapatiwa enough space ya whatever. I would have wanted to see the dude because the dude ilikuwa fit. Notice ilikuwa kuna two muscles.
Na ilikuwa fit.
So za pata joka kamseka na chezo wa joko. Mitoke apana na kakitambi. Kako joko. Waifa napenda ni nunga ni misuli tikini. Ama ni nunga ni misuli.
Misuli mirabami.
Tekenya you get.
Au ni misuli tekenya. Iyo jo. So kulikuwa na hira ya. Alafu ian pia vile umesema jo. Hira ya li. Unajua ile time msana chukua video na yambia fadhali video iende viral shida bibi yako. Bibi yake go viral jo. Kimwe pia iko hapa nje.
Jo hata bibi, I don't think your video kuna any
ende maonekana.
Hakuna shot.
Walifanya poa kuonesha ode.
Hakuna shot
zake. Hiyo rahisi ilifanya.
Walikuwa shot zake.
Basi lazima tupange hizi situations, hizi mania whatever. Of course advice inakuwa very simple. Usiwaienda kudinyia dem kwake.
But before that Ira yuko nasema he was not aware ati there kuna kuangana a male presence in that house.
Yeah, okay.
Ye alikuwa anajitetea mimi si mtu wa kwenda na bibi za wenyewe. Na kuambia hata ningeona tu mshipi mmoja ningea boat mission.
Try to imagine utumie jina a boat kwa hawa ya kijara ya plan. Hey, inasatandikwa.
Anasema hakuna kitu yenye ashaiona. ikamuon gerara akaulizwa kijana unatubeba ujinga
mambo ndio kitu
unaona hii shura kimejaa viatu za wanaume
kusiki tu nimefanya nika believe unajua zile za Uber musikia ga hizo story ya Tima Dem utry kugaya wasi wa Uber mimi nafikiri story za jaba kumbe it's real
ni kweli ni kweli you guy ni kweli kabisa raya za Uber na raya za nduthi you guy uzikibeba mademo usiku kutoka kwa bar natoa gaza ovi unajua si lazima ulipe yote nimeshajua kwako si nimekuja na map narudi tu nyuma alafu kesho nirudi na map. You guys ukipata kandae kadogo jo kasuzuki kampakiwa kwako you guy ingia mbio
ka alto
ndio joto tundae tunajulikana nayo you guy
nini waga kitu fani nina raya nini
siyaza nini
vile raya mesema wazo kuna kati ya dembu like I'm taking you out and then umetokea nenda yako nika Suzuki Alto I'm out here waiting for you. Oh, you're the one in the Uber. No, it's my car. What's wrong with you? Ndipo. Walikam Kenya tulikama tukaharibu. Joka Demio. Ukiona ga Demio ufikiriage jo personal car. The first thing unafikiria ni Uber.
Ni Uber.
Ukiona kwanza kwa ka Alto jo.
Ka Alto. Sijao na Raina chill na Alto.
Hakunaga, hakunaga.
Hakunaga stroll mtana Alto.
Hakuni haribu jo. Unajua tunaitwa kwa town cars. Wakazi kwa respected uko nje. Mtu gari tudogo.
Yeah.
Like unapata gamse kwa na range but yuko na hako.
Hako na kadogo.
Unapata ga hiyo inakuwa ga I think a few cities in the world. I don't know which ones.
Uaga. Sana sana Italy. Italy those small cars because of unajua hizi cities hata Paris. Unapata those cities they are not as in as these big buildings. They try and maintain the heritage of how the old town was. So unapata they have slim
streets. So kana pitia.
So kuwa na hama pale una cost.
Kale ka Fiat.
Ka Fiat yeah.
Ni kadogo jo.
Tusuzuki. Ta
kuna time pia mini Cooper zilikuwa.
Lakini ka Fiat waga ka serious jo.
Ka Fiat.
Ukipata dem fulani jo babi kabisa umetokea na Fiat kwake. Sikia tu ametulea za Sheng. If you expect this pussy ume Fiat.
Ume Fiat.
Shit.
Ume Fiat.
Kadogo. Fiat. So hii raya ilikuwa nani? Mimi nimesikia hizo story za raya za taxi zinasamaga. Tutakuwa unaendesha gari hivi jo. Uangalie pale kale kamera jo, angalie dem jo amecheza na kinembe jo design nyingine.
And then hao wenyewe wasi wa Mauba because muaga na follow ma groups za wako wengi sana kwa Facebook. Wako na ma groups. Wanasema madem ndo wasumbua.
Yes, ninakwambia wewe.
Wanasema madem ndo wasumbua. Because most of the time wanasema ametoa dem kwa club.
Yeah.
Kitu kama masaa 7. Dem akotee hii anaanza kumsumbua. Wengi wamecomplain. Wengi wamecomplain kwa madem wanawasumbua you guys.
Lakini lazima wachunge tu. Dem akiamka the next day umeacha DNA yako alafu useme ule mrep ni. Life yako imechange.
Because
so unless una record jo.
Yeah, the
do you consent?
I do.
Consent. Oh. Yeah. What's your corebo? Unasema. Alko bro. Pia ni za kutolea za ovyo.
So pia nini? Nduthi wanasema ngani sex toy you guys. Kuna raya yangu ya Nduthi. Jina nimelibana. Ananiambia tu yeye akiwabeba you guys. Ananiambia anga tu nimalizie. Because of the vibration.
Hapo kwa hiyo kitty you guy.
You get check out is amebeba nini? Amebeba gialde. Ationgeza hata speed you guy.
Ndio kale kachape.
Plus na kupiga hizo ma portal you guy.
Zi portal ni zomi za kinembe.
Ni vibration you guy.
Ile vibration ile
si anapiga portal ndio ashikwe vizuri
kujia do home
hiyo ndio you are going serious nikaa ka vibrator ko pale jo yeah so lakini back to ira ya kawaida so imeenda kwa kijana wenyewe inasema haikuwa imeona belt na viatu kuzina jo unafaa tu kwa na kiatu maza kufanya mpaka na feel kama huko mark territory kuzimike jangu. Before we ingia kwa bedroom kuna kuoga na shura you guy. Viatu ziko hapo.
Inafaa kuwa hivyo jo. Inafaa kuwa hivyo jo. Mimi nilikuwa nimekaga baka toolbox jo. Yenye kona nyundo na msumeno. kabla ingie kwa bedroom you guy nyundo na misumeno unapitana na anaambia watu msitoe hiyo kwa hiyo corridor taka mtu akikuja hapa ajue
you the one does the nailing.
Racha, the worst thing that has happened is raingi na wife wako imeenda kukumbatia nyundo na pia imeingia na nyundo huko ndani soki na kumlango fungua ama nini kila yangu ambacha nimalize sio hii ndio kala nyundo
I'm nailing
I'm still nailing
yeah
ulikuwa na nyundo
ah you guy nyundo hakso zote zilikuwa hapo kiraya you guys kwa hapo hivyo zile hata naambiwa ifa wacha hizi zikae hapa unajua mambo ya wamama saa nyingine inakujaga inaleta shida nimesikia jasho fulani inanuka hapo kwa nyumba because unajua hiyo hiyo manjumu na nini inaweza kuonesha renye una deal nani raya ina gani juki una shura kujo njumu zote zimeinama kujo ni raya kutembea mguu
so
ya unajua hapa hivi raya kanipiga teke so
ni intana
una cheki belt unaangalia kama ametoboa shimo zingine na msumari
hiyo msumeno
zile kama ndio ya kusota imetoboa imetoboa shimo zingine because yeye ilikuja kaendelea kukonda juu ya shida. So ukiangalia unaona hii belt imeongezwa shimo mbili inaonekana I'm dealing with a secret ya
najiona nika with a tight budget.
Ikera ene ingina kwambia ukuona nimekaza mshipi. Unaingia kwa nyumba uwezi ona nimekaza mshipi.
Kuja kukazana.
Nina kile jo. Yo ni stress. Kenya ku lose weight wakati tuna associate
na poverty.
Na zi AIDS. So kwa nenda kuhit row uone belt yo leta tutumie ni mpira. Nza kwa ni serious.
Ni serious.
But I think also it's kama afadhali wale wasiupata raya kuliko uanze kususpect jo na ujui
hiyo kunusa jasho raya
kunusa uko like ni aindai
unakuangana ile jasho fulani hapo
alafu kuna nishaisikia ukiingia ndai yako alafu pate kiti ilikuwa imesukuma sukuma kidogo to a nigger position.
Unakuangana hizo
kuzojwa madem wengi drive gi kama kwa close to steering. So utakao libeba dem best yake fight kwa just kiti jo. So kuna raya zinasema gaibu ukitaka kujua dem yako achitu ni kutoka kwa ndai una just kiti back to design ndo hiyo ni za toshea ama dem. Kipata jo kiti ime lean back kabisa. Hiyo kuna dude.
Kuna raya gaina drive.
Kwa hiyo pata ilikuwa pulled back kabisa you guy na
you guy.
It's not a dude to fuck with.
Yeah. Hapo unajua kinawe nimekuwa kipanda kijembe ndio nacheza
serious business
but what is that bongejwa near experiences cuz mimi nishapata na story yangu moja ile like back in the days nikikuwa muhuni kwa dem nilikuwa naishi pale Masai za Ngara yeah Masai za Fig Tree good place this how your place so kuna kadai kuna mess na yeye alikuwa naishi pale nini Museum Hill hizo Masaid kuna ishi place fulani hapo so nilikuwa mjinga in hindsight nilikuwa mjinga cause rent ile place si rent ya student you guy so nishaenda nikamchukua siku ya kwanza kila kitu kienda sawa
jo huko umeona mshipi
alafu kuna siku pia amekuja amekuja tu kwangu vizuri kabisa akanipatia but haikuwa ile game safi unajua ilikuwa ni ile game ya guilt in hindsight nafikiri alikuwa na mtu
alikuwa kwa pre-season.
Sasa jo kuna siku jo shakuja Sunday fulani jo nikamwambia jo si unipatie akasema zi kumbe alikuwa na keep it fresh for ile raya tu wacha sio nikaenda kumdrop ngeni shachapa corner tu vizuri kabisa alafu aka insist don't take me inside you just stay in the car you can just stand. So mimi nikamseti
baada ya kunataka maneno ya inside
yes kafungua ndani you go uzuri wangu mwoga ni msiwa kufunga mlango kata so kufunga nikaanza kutana hiyo place ilikuwa tricky sana like ilikuwa ni grass nini meat inside meat what place ya kipunk hapo like ukitoka Museum Hill niko naenda westi unakuwa na kuna makeja hapa sima apartments nikija ziko chini unajua place kai hivi hizo keja hizo ni expect so mimi na ujinga wangu nilikuwa nafukuza kadem alikuwa campo ana lipaje place kai yani niliassume a rich family you can key rude so bado na reverse pole pole hiyo niko ndani ya Toyota Vista uga niliona mtu wa miraba minne ameshikilia kadem. Yeah. Is that him? Ushaichapa ga reverse. You can lichapa reverse ingine. Ujasiku unajua mimi ni dere mkali.
Hamil.
This guy unasema ulilize, is that him?
Yes. Vule niliingia kwa ile baro. Nikienda. Nikirudi. Nimeshika njia jo nilichapa ile kona kuna ile inakuwa gani nini ile ni kama tunnel ya kuingia Ngara nilienda hivyo alafu kwa gate jo bado na delay ushangalia da then nikaingia nikafikiri story imeisha the next day tuko na show na ile tuko ghetto radio mauka na ghetto radio eko nene alafu around masaa 10 hivi nikaishia kijani. Nika receive call kwa kweli day. Unajua ukiwa muhuni haujuagi ku sense danger. So nisha inua gazile ziko like hey. Gazile za hey. Sikibonga na day.
Mambo. Hey.
Nikasikia tu. Is that more Africa? Shake waga. Base. Yes. Mwa Afrika na hitu. Alafu nikatolo gani. Are you fucking my chick? Ikishambia kwa hiyo no. Unaisema na soprano. You don't have the bass in your voice.
Yeah.
Na soo ilikuwa kama India death experience. Okay. After hapo, niliamwaga juu stories za nini juu stakaji.
Okay.
Yeah, the only way, yani your time bado nikiwa mhuni, nilikuwa na make sure jo nauliza dem. Is there anyone? Can this call me violent? Kuzimu semaga, oja kina kitu uchungu kama, demka huyo njo niki, akinipatia nilitumia raba. Afu ni end up niko hosi, bado mini mkoni.
Lafu natolua raba.
Yeah. Hei, nikuwa serious.
Lazima ulize, mina kumbia kama muhuni. Lazima ulize, because my dem squeeze wana feature.
Yeah, wana feature garaya.
Ya kuna rai na train boxing you guy. Na anajua vizuri sana u train you guy.
Doing it for, yeah.
Eh, hey, gani za? Of. Yeah, inaweza kuona eh to
mimi si near death. Funny thing, haikuwa ni near death or anything but ilikuwa ni threat you guy. Yeah. Then make chill to one day. Nani hao wenye nani hao madai wenye unajipata huko hao wenye wanakuangana hiyo problem ama wenye ukamna hiyo ngori. Ni kitu hata uja enjoy.
Hakupatia game poa.
Mimi hata siko nimegai wacho. Me chill tu kijani ona. On a boring Sunday, you guy. Boring bachelor Sunday. Hauna plan yoyote. Hata una plan ya kuget nyesa. Juu najua kuna yenye iko available. Nimepigwa simu ni plus 9 something.
Yeah, right go Dubai.
Sijui liko Dubai ama Qatar. Ana plus 9. Niko like, who is this? Ana waste credit yake kwangu. Cause niko yote si biashara.
Haiko siku za WhatsApp.
Haikuwa siku za WhatsApp.
Yani raili chapa tu na...
Ilikuwa ni 20. Ilikuwa era ya WhatsApp. Misikuwa na WhatsApp.
Okay.
Kaka ndunga simu yuga. Hai, mambo. Iyo ni aje.
Inakutupa kajina.
Ni raya mta. Washanga, okay. Aha. Oh, ni wewe. Okay. Sami with back of my mind na shanga. Iraya, hata atukua. Atukua hii. Kwa close. Ni aje poa, mimi niko poa lakini siko poa, unanisumbua.
Nakusumbua
aje ndugu. Achana na nani hicho. Unajua nataka kumuoa.
Shit, okay.
Namuuliza nani huyo? Nani huyo? Kwanza hata isitoshe ilikuwa ni raha yangu ilikuwa ina try kuondoa huu.
Si wewe.
Si mimi.
So uko caught up in, oh shit, hiyo ni
nakumbuka ni raha yangu. Ni raha yangu ilikuwa na try kuondoa na pia yeye hakuwa successful. You guy, ni aje. Why are you doing this to me? Na nambo ni wewe unakuanga huko. Sasa jo vile drive spell imenigonga you guy.
Anakuambia hivyo?
I don't know how news go, you know, ilienda ati mimi niko interested but you are close with her. Nilikuwa besti. But ningetaka imaterialize. Na cheki. You guy, my threat. Socha ni kuoni kichana. pesa uarabuni itafanya kazi.
Alikuwa uarabuni?
Alikuwa uarabuni juu. Ashasema like, if I don't, ni seize. If I seize you, God. If I
seize and desist.
If I don't seize and desist, they'll be dire.
They'll be deceased.
Yeah, I'll be deceased.
Shit. Yeah.
Alafu, shida ni after that, after all that scenario, you guy, kumbe hiraya, haiku na vile ilienda kumintroduce, walipatikana ni distant relatives, you guy.
After hizo vitisho zote. Yeah. But Raika is also sagi because Sarapcha kabla tukupatia the flow lazima pia nipatie history jo kuna ka dem flani jo kuna ka tia kana kuru jo ira inaitwa yeye nakajua dungiwa jo na raya jo iko na kuru afu mademote alikuwa mafala kwa napatia najo jina yangu jo mwafu ni aje afu wason tuaga mwafu ni mabisti zangu sasa jina ni nani tunika ni aje buda jo Awe buda jo acha kati ya dem yangu jo. Niko dem yako mgani. Ujo time nilikuwa home.
Like, help me. So, file number.
Kwa jo, dem yangu jo. Kadem kwa 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 Anita. Jo, stay away from Anita. Afu time jo Anita nako amenipatia nyeso. So siwezi stay away. Niko atrai kugonga
yu. Hauku umenyita yu.
Ike by the time kwa nakuja kupata yu kitu ilikuwa. Iko haikuwa worth it. Shindwa ni gani hizi?
Niaje, huu ni Rapture Scientist hapa hivi live and director. Kabla show iendelee, remember Rowan and Katri, Rapture the Scientist, Rowan and Katri, saa iko live pale hivi, iko nini.live, ingia pale ni only 500 shillings.
So wacha
tuende kwa ulikachorea?
Eh, muhuni speciali cho.
Oh, mimi you guy, mimi niko na experience tu ya arifi yangu. Arifi yangu alikuwa anatuanga kitu yenye iko fiti, unajua. Odem alikuwa fiti, alikuwa na do. Kwa tuna suspect, udem, tuaga wapi do.
Do gidhare ni kama hao machi.
Iko gidhare. Ilikuwa ni umo tena estate. Estate fiti, hiyo time you guy. Juu ilikuwa ni kitambo, hiyo time you ndio estate ilikuwa na 2-bedroom you guy. Odem alikuwa naishikuwa apartment moja, freshi. Alafu ira ilikuwa na tuangatu hii kitu. And then ilikuwa tuambia aina stress. Mwaja sili kwa tunaitishwa vitu you guy. Maru umetishwa doza nini. Doza salon. Ira ya tunambia. Hey, ude mwanguwa kuitia hii kitu. Kwa hey, ni mnakati ya kina nani yao?
Sikuzetu za, ya nisijuka nakumbuka. Ya nakla. Sikuzetu za, unaitishwa doya hair glow. Inanuka.
Inanuka.
Hair glow iko nanuka juu kama ile mafuta yenu ya kisafi inaitwa guru nyu. Inanuka mbaya.
Hair glow ilikuwa ya kiblue.
Mimi nishabuy piece za coach. Mimi nishaenda kubuy piece coach. Unajua kuna piece zinauza kwa coach za second hand. Kuna second hand pieces za kushuka za madem.
Nishatumika.
Poverty.
You guy John niko nimekanuka. Zilikuwa zina package ya poa. Lakini huyo dem alimezea jo kana mimi si za korokocho nikwambia unaona. Unaona kama inaweza kubaia hizo. Unaona kana kudharau.
So alizichukua.
You guy alizichukua kishingo upande jo.
Yeah. Alizitumia?
Sijui kama alizitumia. Sijui kama alizitumia.
Haku zitumia.
Trying to buy her piece.
Zile. You guy, kuna zile zimeoshwa vizuri. Na zikatengenezwa. Zina kuga second hand. So si tukengana kubai mapiece second hand, Rahel kwa tuiko sawa. Rahel na chapana, na chapana. Kumbe, udema likuwa demi ya raya flani. Raya flani kona nguvu. Raya flani kubwa kabisa. Si ati raya ndogo you guy. Raya flani baka maneiba wanamezea. So anonagera hii kuja kwa hiyo keja. Inakami na inaondo o dem. Because o dem pia likuwa taki hii raya kaya sana. Hata kudoza likuwa taki. Yaki chapa o dem kitu kama saa mbili saa tatu raya najitoa. Siyo siku likuwa Sunday you guy. Nakumuka vizuri likuwa umo. Kwa tunacheki game hii raya likuwa menda kwa o dem. Sasa hiyo raya, sijui ilitoka wapi.
The owner of the house.
The owner of the house. Rai kwa tena estate. Ilikuwa inatuchapia story.
Umoja.
Ilifika kwanza kama imetoa shati kabaki na vest jo kwa kiti.
Ikakeja ni yake iko.
Ikakeja ni yake jo. Alafu blunder big yenye alifanya. Aliacha viatu nje. Kuingia. Sio rahisi kujua kuna mtu.
Kwa hii nyumba baki metokleza.
Yeah. Down in a digeto, lazima wache viatu nje kunza kwa, unza chafua carpet.
Unza chafua carpet.
Afu carpet si, nikale ka...
Ka
plastic.
You guy. Sasa hii raya, ika, toa trao. Ilitoa vest, katoa trao, ikabaki na boxer. Sina lia vile ilibaki na boxe, ilisikia tu mlango inagongwa jo. Na igongwa ya tipole pole jo. Iligongwa mwaka keje na tetemeka jo. Raya nasema, fungua mlango jo. Isha uliza huu, jo ni nani huyo? Jiroja nraya Islando, suli kuna takutuwa zile za ovya tiendekiwa na boxe ya fungua jo. Hema kwa hombi atakiti. Demo alikuwa yeah. Suspect jo.
It's the main. Yeah,
ni rais hiyo ya kawaida. Sasa vile demo alirudi kutoka kwa mlango jo. You girl rudi kama anakimbia jo. Anamwambia jo ule mse ulipakeja. Ako hapo hii? Ako hapo nje jo. Na hii raya na hii tulii jo. Inasema unafungua mlango mani
nayo. Ama ni ngoe.
You guys, really anabawa kwa balcony.
Hata ilikuwa flogan?
Ilikuwa third floor.
Alikuwa na banga je mlango.
Alikuwa anapiga mablow you guys.
Hizo mlango nazijuaga.
Za mabati.
Waga ni gate. Yaani ni mlango inaweza kuwa gate.
Si ndio ni mabati. Ni chuma.
Ni gated
kwa vile. Afu unaweza ingiza mkono.
Unaweza ingiza mkono.
So kama una cheat lazima make sure imefungwa na fully jo. Hizo mkono tu.
You get a help piga mlango mara kama 4. Maneighbor wote wakatoka. Rai kuvaa troza. Ile inabawa kwa balcony jona short. Ikaanza kuwaza wa.
Ile ni boxer.
Na hii boxer. Ikaanza kuwaza jona ngoje Rai ni madi ama ni ruke. Rai kawaza kitu kaa 2 minutes. And then ikaruka baka down. Kulikuwa na mchangarao.
Third floor.
Third floor jo. Ikaruka mpaka chini jo kiraya. Jio keja vile ilikuwa. Ilikuwa ukiruka unakuja hii side nyingine ya plot. So huko side ya gate. Gate iko hii side. Na huko hii side tu. So, uko na distance ya kuepa you guy. Sasa unajua vile aliruka. Unajua kuna watu wengi wanamuona. Walianza, vile raya za kawaida.
Yeah, wanaogopa neza dead.
Wanaogopa neza dead. Raya iliangua kwa mchangarao. And then mguzi kengi kwa mchangarao you guy. Mbaka hapo kwa boxe. Kabla atoki hapo jo ndaka kama mbili. Alafu yu rayo jo ilikuwa inakamu. Ilikuwa metremka jo. Ilikuwa metremka inasema ameruka. Ameruka anataka kutoroka. Ilikuwa inakamu hapo chini.
Kijana mchanga.
Rayo ilienda speedy. Alienda baka, alienda kama ingia kwa ba ingine ya keg jo. Wasi ndo likuwa na mulizo umetoka hapi jo jo wako na socks. Na mchangarao kwa mguu na boxer. Zile zinakunyo zinamulizo umetoka hapi. Alitafti wangu akiwa hapo kwa keg jo. Alitafti wangu akiwa hapo kwa keg jo.
Hawa jo nafikia madharau Pro Max. Kile madharau Pro Max inaangalia. Matikijo niko third floor. Angalia tena niko third floor. Ngeo naingia kule ndani. Tukio mwatre silera heo narukana. Yera hini ingia kwa kieja ya shino. Ni gani isi jo? Kieja yu.
Yuka yu raya. Ili mtafuta. Iliendelea kumtafuta. Ilibidi huyo boya ingie magizani.
Bado ikiendelea na dem. Kuna raka hizo ni bambaga. Inachezwa na dem na bado inaendelea na yeye. Hata kucheza tena.
Hiyo raya siliendelea na dem. Unasema hii raya?
Huyo
besti yetu alimsari kabisa.
But ingine sitaendelea.
Hii raya ingine iliendelea. Siende alikuwa analipewa keja. Alikuwa analipewa keja. Alikuwa anafanya mashopping kiraya.
Kena ingia pale jo. Kuzi hei mnojo kabla jo ni dishu waga lazima appetizer jo. Chukwa kabredi jo pale.
You guy jo iliku pita na mabacon you guy kwa fridge. Kiraya iliku mekula shopping ya iraya karibu yote. Anakuja hei hakuna ata juice.
Ingena demand.
unajua refreshments bado zilikuwa hapo kwa meza zilibaki hapo. You gay Joe alikuwa anakula stock ya hiyo raha
eh,
alikuwa anakula stock Joe sio raha ilikuwa na inajaza tu tu samosa tu smokies alikuwa na treat to them fit zile raha utreat madem fit you guy ndio wakazinachezwa
madem wakanaza ovyo mbaya
eh juu huo msee alikuwa treat to them fit alikuwa anamlipia hao na anadu shopping.
Good guys finish last. But utapata tu ni joke tu au chezi na kinembe. Ajao you know time leo life imekutandika joke. Unafikiria vitu zako joke hapa sasa huyu Ruto atatoka nini? Ruto must go. By time some Ruto must go alafu state you gonna get hard sana.
Yeah. You can from inakuwa wewe toka Viva Revolution you can.
Alafu unajua imenikumbusha ila inaitwa Ian. Pia ushaitupatia gastoria vile Masai zenyu za Kabete you can identify people.
No see your si area Kabete. Pase plus ingani kwa naishi
area gani jo?
I didn't say za Nyeri.
Nyeri oh,
after high school I think nilika like 2 years those sides aia you can go na shanga. I am seeing noble man, honest man, regardless type, lakini wako na walking style different. Nikauliza hizi utu turaya tunatoka ngawapi?
Also na limp.
Yeah, is it a disease? Ni polio? Unacheki?
Yeah.
And then you can check some other young man. Kwa like, ay, kwa ni huku mnadishi nini? Kambu, ni wale wanakukaka kwa bafu. Because sasa bafu, ni inakuanga ni scapegoat. Jona shikangwa. Ako ile bafu ingine you guy. Ulikuwa menda kuchafua na mama ingine. Mama waraya zingine. So rule yo area ni uki cheat.
Kishikuwa na wife wa mtu.
Ama wife.
Yes, wife.
Ukimaliza kuwekelea you guy, ushikuwa you guy. Unaekelea mugu. Unambura tu mianga gani. Yeah, right. Wanagonga yo, right?
Yeah.
You guy wanaibonda serious.
Wanaivunja kabisa.
Waigongu you want?
Kana wana make sure wezi nini utalimp hawezi auta recover
kitu yenyewe basi kwa sababu mtu upatiwa choice katika ya mkono na
eh ama makende you guy
eh makende oh zizi yei ma hey twa kwa makende
yeah okay you guy hapana
I think ni gongo ya mguu na weke do I think your time ilikuwa kaso you guy
100k
ka 100k so raya mob out of shame because walikuwa ni wasi respected kwa society walikuwa na alikuwa ni wewe whatever nini ilikuwa penia yani kwa ile bafu man is it tile eh waliharibia nini waliharibia tile bafu
hapo ndio ina make sense because ulipatikana ukiwa wichi
yes
nilikuwa nimeingia hiyo area nikiwa oh eh but sasa mimi siwezi kubalike hiyo kongwa jamaa yake
ake hapana
hiyo ni kongeni mkono kuzata mkono pia itakuwa ni choice kuzimpatia choice ya mkono na mguu nitasema mguu cuz I'd rather limp cuz I need my hands to work and take it but I can limp to yes it was
so after so after hiyo area ukitumia kaguu you unaweza vunjika kaguu
yeah jo asiyejua kutumia kaguu
vunjika kaguu
I love sasa hii imenikumbusha kuna one of the stories got make tuko na fuck bonga last week like hatu kubonga juu yake ilikuwa ni juu kulikuwa na traffic jam nyingine kali kabisa hii traffic jam ilikuwa Masai za Kimede Kimede so ilikuwa aje story
Kimede kwanza Kimede kijabe hiyo ni capital of cold you guy sahi unambonga ni low visibility
najua hiyo area jo yule anakuwa gana nje ve
kingia kuna kwa ndai unajua kama uko unatumia hiyo highway hata you need kwamba uko umefika area gani temperatures you drop you drop uko kwa ndai
na visibility inakuwa poor
Masikia
raya zimewasha light kuna raya useti mpaka hazard at least ndio unajua kuna raya blind kama
yeah unafaa ku na like full lights so mimi kwa nafikiria nikichekia story niko nafikiria nini ni maybe accident sana sana matrela in case you overturn ninakosingi serious traffic that section of the road yeah
ndio raika tuchanua
sana
story ilikuwa nini
raya za hapo kijabe stima yao transformer ililipuka so transformer kulipuka
ile pua yako
na unajua sasa hiyo ni area ya Ocha, so transformer ina service area big, si kama nai area kubwa sana. So raya zikajaribu njia zote, zikajaribu kupiga simu kwa wasi wa Kenya Power. Hizo raya zinawaambia watatengenezea transformer, watakam. Ikienda mwezi ya kwanza, mwezi ya pili, lugha mwezi ya tatu, raya zikaona ai, si kuna maandamano. Hii ndio lugha Ruto anaelewa. Gara zikashikana. Hii ndio lugha anaelewa. Zikaenda kwa Nakuru, Nairobi Nakuru highway you guy. And then wakaenda mahali penye wanajua hapa. Pako fiti kabisa, huwezi rudi nyuma. Lugha walipanga tu mawe. Raya zilipanga tu mawe na zikaasha moto. Raya mingi jo, raya zingine kama raya za kinyozi. Raya za kinyozi ndio zilikuwa zinaongoza hiyo maandama. Nasema sasa imekuwa miezi tatu. Watu wamemea defu wa wajulikani area. Hatufanyi kazi. Watu wanatoa rasta. Gaya washafunga barabara.
Si wanewa jo.
Rasta.
Rasta na madeo.
Walifunga barabara 24 hours. You get 24 hours. Kesho yake walikuwa wamepatiwa transformer nyingine mbichi.
Ilikuwa ishaletwa.
Wewe
kwa magari zilijaa. Ndio mpaka sasa walikuwa wanatoka kwa ndai. Juu kuna njeve. Watu wanakisha moto.
Yeah, kulikuwa na mabonfire.
Kuna mabonfire.
Walifunga kabisa. Walifunga kabisa na iliingia na poa because kulikuwa na protest. Hizi area zingine kama Nairobi. So raya za Nairobi zinafikiria hizi raya ziko nao Ruto must go. Kumbe you guy wako Ruto must go. Wako kwa stima. Wako kwa stima. Sisi maandamano yetu si ati ya Ruto must go. Hii yetu ni ya transformer. Unajua?
Lives have been
transformed. Sisi bado ni watu wa mlima. Mnatuelewa?
Wako kwa maandamano.
Hapo unajua ni interesting juu. Kama kuna kitu waga zina thrive kwa giza jo ni cockroach. Sasa ile kila kufungua baro ulizo stima imerudi. Ni maasha stima niko na kimeda kikikipia.
Kimeda.
Kimeda.
Hey, but hiyo nini, hiyo highway kuna vile waga na iogopa. Mimi nitakuwa honest jo. Mimi just jenda hocha jo miaka 2 jo. Lazima niishi.
Au uje ingie hizo maeria kwa.
Yeah jo.
I think the mini call.
Funeral ya bro jo.
I think niko na 2 years.
Jenda jo miaka 2. So ngo nataka sana kuishia hii April. August. August.
Mwezi wa 8. Nataka
kupeleka mtoi. So but I'm still trying to make up mind yangu jo. Cuz jo sina ka kitu mfukoni jo. Ningekuwa na ka kitu jo ningepuruka jo, ningetumia mabawa.
You guys, si barabara ndio mwisho wa mawazo?
Zi, barabara si mwisho wa mawazo. Kwanza hii highway yetu.
Hii ya Kisumu, Nairobi Kisumu.
How many times inakuwa kamko hivi leo nasikia?
Poleni.
Hata kuna kuwa na video fulani. Shona ka ile video jo raina drive basi. Sijuna nile kwa na record. Hii basi juu toka gaivi kupita trailer, juu inapata na basi ingine. Hiyo video ishi hapo. Na ni real hapa Kenya. Ile joya Yesu Kristo.
Kwanza I think that same area kuna toka Ocha Olkalao. Yeah, tuko natoka ni area uplands. I think just after Kimende yuka. Kachekitu nini ana kusoa vipi na ni matiko mbele yetu. Hizo nyezi ubeba mizigo. Inaanza kusoa. Sasa unajua sasa dere ile ni sotuko ana try to reduce speed. Kwa sababu sasa ile ikianguka aigonge inaweza kuwa ni sasa ni but ikaweza ku regain ikashika baro fit. So unajua stretch
ni
serious. Mimi kuna time nilienda GLD and then nikapanda utu tunoa. So unajua utu tunoa kwa gari ndogo yuko roja dere alilala.
Kumnaenda rege
ni mkali alimwamsha. Tukama saa 8 usiku. Yuga gari ilikuwa inatoka nje ya barabara jo. Nikasikia yeye anasema, "Hey! Iko kitu gani? Kitu gani inaendelea?" You guy shatuamsha. I'm getting. You guy gari liko kutoka nje ya barabara magi yuko kwa nyasi jo.
Mko lucky jo. Ira ilikuwa fatigued.
You guy jo. Sisi wote tulikuwa tumelala apart from Ira hayajo. Guy tulimpatia maasanti mingi. Tulifika kwa the next stop ya kubai chai. You guy tulimbaya sisi wote. Hey! Dugu jo, umetusaidia sana.
Jo, after the rest of the distance.
ni huo dere bado
yeah.
Hey, si alisimamisha gari kando akasema acha nivute sigara dere ikaanza kuvuta fegi watu wanaiangalia
kuna mtu ange take over je
ah zizi yende aliendelea
yeah.
Aliendelea na safari. Alianza tu kusema alianza kusema amechoka akona uchovu nini nini alianza tu
kujitetea. Mimi naweza toza ovyo.
Eh?
Je, pale hii serikali ya Ruto imetufikisha. Lazigine mawazo
ina. Mawazo.
Wakati ndoto tawe mimi. Mawazo ina kuingia kwa kichwa na shindwa. Bora niendelee kuishi. Wasabu mwanangu si. Hatutaki hiyo story.
Ilikuwa lakini advantage alikuwa endi mbio. Alikuwa drive mbio. Alikuwa drive to speed tu ya kiraya.
Yeah. Otherwise mgejipata.
Hey you guy, yeah. Tungejipata hera je you guy. Hey. You guy.
Kesi sema, mgejipata heaven. Ikekwe, chance za heaven na jamii.
Hey, you guy ilikuwa ni hera straight jo. Hey. Juyo area. Wakali tu walianza kusema, unaja hapa? Hapa gari kiangu kamuta hapa kingi hai, tukuambia hei. Unabaki hai haji. Hapa wate tukuambia hii ni mahali tunachua vizuri.
Mliko Meadows Blacksford.
Tuliko tu
Meadows. Hei, nisipo yoki ajo. Kuna poka nisipo yoki asitu such a guan.
Salga.
Hei.
Yuhu nafatuku kutu such a guan.
Such a guan area. Hei, such a guan area.
Yuhu such a guan.
Hei, hizo raya zinajua hizo area zote. Waliku wasema hapo hivo, nakongani serious mbasa. Hapo mwezi baki hai.
Yo nini waga alafu leo nimekumbusha kuna hii route moja nishaambia gasage yake hii route si pendagi jo maimahio kai maimahio jo
majimoto
apart from maimahio kuna hii place moja mtaniambia kuna place uki drive ama hata ukiwa ndani ya ndai mkishia Naivasha kuna hii place moja waga kuna mpaka duka fulani ya Coca-Cola. Alafu kuna kambao inaitwa Viewpoint.
Yes,
takagi story.
Utakaji story ya Viewpoint.
Kwa ndai. Wakana kanyaza mafuta nikienda tu. Unaweza afu ni tena unaisha naisha ujakani. So the only thought ni Viewpoint marchia. Takagi
you. You get a blade or going to make tambua hiyo.
Kuna different views.
Yeah, I have different views about
you. Hii area nimesimama mara mingi sana hii. Nimesimama mara kibao. Lakini zile time tumekuwa na personal juu hizi ndai zingine za abiria za ukata.
Yeah.
Ukata kusema mishara yao.
At least ukifika kwa Oka shop unasema. Sikuizi hata nime notice wasi wengi wala wengi wanasimama hiyo area ama pia tourists pia Kenyans. Mpaka ikazaa ka point kengine just hapo mbele tu.
Yeah.
Kwa sasa mimi worry yangu inakuanga just before ukipiga tu hiyo kona. Si unapiga kona una approach up. Just before that jo. Kuna kuanga yani mna drive hapa na ile view
ile viungo hapo
na kupeleka hiyo place inakupeleka hera
kusio hiyo sasa inanikumbusha another tricky place ni maimahio game maimahio pia waga different alafu na kuaga unaenda hivi alafu unacheki jo umeingia maimahio road hiyo maimahio road waga ni thin kuna matrela alafu ukiangalia tu hivi yani gari kimiss kidogo ni hivyo kwanza sio Kenya su keep left so mkienda so time tunaisha place kaa Kisumu sasa tuko nje tukirudi ndio tunakuaga tuko ndani ja. So naangalia gari hivi huko tu hapa hapa tu kidogo tu hivi gari unajipata jo yeah nauliza hata what's for dinner yeah it's milk and honey
Yeye anasema naijua escarpment. Naijua.
Ushapitia maimahio.
Eh, nishapitia ile you are now entering the escarpment. You guys the first time nilipitia hapo, nilikuwa siangalii huku nje. Nilikuwa tu kichwa tu iko side. Nilivaa kila mtu alijua jamani mgeni kwa hii barabara. Nilirusha hivi macho you guys nikarusha hii side haraka nikajua kama ni kuanguka acha tuanguke kama sioni sababu because unajua au madere wamezoea. Hawajui abiria tujazoe. So ya nene nile speed tu ya kiraya. Si ya tile speed ya nguvu, but nile speed ya nyunona. Eh, uja masi ya endi hata na 20. Eh, mbona ana kanyaga 40, 50 tena hapa. You guys kwa ataka ya aenda slow, but anaenda tu kiraya. And then gari ngine ikikam. You guys unashikilia raw. Because unajua ndai kikami itabidi ndai songe hivi kidogo.
Yeah, juu.
Kwanza trailer mambo unajua zinakuanga free.
Zinakuanga hapo.
Mambo kama yamekanga free. Alafu najua I think ukiweka free you cannot be able to kukontrol monitor speed.
Asi pale ni hard sana pale na yameka free. Eh pale.
Ukicheza na raya za Kenya.
Si pale hata unless na plan kujiua. Pale pana kuaga serious. Alafu saba by mistake kwa derea na drive. Alafu schedule phone yake ivenda kuringa alafu a pick. Ah utaki usiku. Alafu saba by shida.
Yeah.
A pick utajua mimi ni nani. Utajua mimi ni yeye. Kwa hapo kwa like tutaongeza pesa. Hiyo ndio waga tricky. Sasa kuna time nikiwa hapo like the last time nikishia ocha nilikuwa na check naonyeshwa suswa ile nje ya suswa ilikuwa inamalizwa. I really hope imemalizwa. Kwa sababu mimi nasema suswa ikimalizwa mimi nitakuwa nikipitia ga suswa, sitakuwa nikipitia hata highway. Nitakuwa gatu huko chini. Kwa sababu Kenya waga kitu moja waga fani. Hata hiyo maimaa hiyo kuna place moja ile utashtuka. Na sasa mkianza kuenda hiyo njia ya Narok mko peke yenu kwa baro. Kuko tu mko solo. Kenya waga place weird sana. Kuna like ukidrive on a weekday. Ma area mob mtakuwa tu kwa baro peke yako. So kuna raya mob ujiua tu. Kuko kwa baro. Mko peke yenu. Inakuwaga nini hicho. But kula hiyo ni. But niyo ocha zenyo jazikuwa giocha. Sina kuwaga karibu. Chisina juwa ocha zetu lazima ukaichini uplan. Ya weno juwa nisamuka tuko hao.
Na naeza kimbia ocha. Mi naeza kimbia ocha. Ngware. Nidishi. Nitoke. Na bado ni kamsho. two and a half hours. Nikispare like 5 hours. Nikai hapo like 2 hours. So tukusema kama tunapata na around 8 tutapata 2 hours. Kama naenda na ndaye yenye personal. Natonga personal. Yuyo chengine ni Muranga. Muranga.
Muranga.
Pika chai.
Si yetu
yuga. Saidi ya mada ni Muranga.
Si yetu sandu ya ku. Serious. Si yetu ni serious. Si ukichukua gari ya Kayole kutoka Tao na mimi nichukue gari ya Ocha kutoka Tao. Mimi nafika mbele yako.
Hapo ni gogo.
Ni gogo massive.
Kiambu. Inakuwa 45 minutes.
Ni mkopo wacha.
You guys 45 minutes. Ni kama flight ya kutoka hapa mpaka Kisumu you guys.
Hapo ndio ni simpler. Because flight lazima uende kwa airport 1 hour before. Unajua lazima uland ngoje. Hapa juu ni chap chap juu unafika Ocha usharudi. Sisi waga lazima uplan. Lazima ukae chini. Ila tu ukitengeneza ile vile monthly budget. Andika tu Ocha
on this day.
Utauta Ocha kwetu lazima peleke sukari. Mpaka unashinda kwa
kwani. Lazima ulikuwa loaded mba.
Yeah, hakuna diabetes kwa hii. Like raya kunywa sugar. Ocha wase inakuonyesha like anything. As long as una utilize. Hakuna ni. Kuzraya za Ocha jo.
Waga wanatumia sukari mingi.
Kama after hapo ni amen. You get.
Yeah, ni amen. Alafu pia unapataka zile raya vile nakwambia like sugar. Kuna time inawekwa tu. Ni ile inaitakuwa nini na kijaka. Niku nini. Like niko unaidanganya jo. Unaiweka just for the
baptize.
Kuna batiza. Kana kujua tunayo.
Hiyo area. Si nilikuwa nimekuchanua vile nilienda gani nini nilikuwa around 17. Nilipitia ngapo nini? Hiyo escarpment.
Maima hiyo.
Nilikuwa ndaga nilikwenda Uluyani. Kuna raia yetu ilikuwa imededi. Kutoka Githare. Kwa tunaenda mazishi huko. Yuga na joto lipo kuku. Atulipo kuku tu tutupe kwa njia. Si inakuwa sheria hiyo.
Hiyo
sasa magosto. Sasa kwa story, guy jo. Watu alienda. njia nusu watu walikuwa wasema tutafute wapi mahali pa kutupa. Vile njia ilifika nusu. Kutoka sema hakuna ajali. hakuna ajali itatokea because tuliambiwa tukitupa. Hakutakuwa na accident.
So ilikuwa na kwa gari kuna waluya kadhaa.
kuna waluya lakini raya za Nairobi. Si raya za Ocha. Raya za Nairobi. You guy.
Kuku ikiwa hai ama?
Kienyeji.
Ni kienyeji. Tunakacheki tu kwa kaka. Naona. Hii kuku inataka tuitupe ikuwe wild bird. Kuku ilikuwa tumeambua lazima mtupe kwa kichaka. Kitupa kwa kichaka itaenda na kisirani yote ya ajali ya barabarani.
I think yoni kitu ya waluya. Ujaka ni sijaisikia.
Hiyo ni ya walunje.
Yoni sijaisikia semeji. Asemeji, sisi kama asemeji atufanyaje?
Afanyaje hivyo? Eh, you get to live kama hali. I think ilikuwa ni Nax. Raya zikasema ai. Shida iko wapi? Peana kwa butchery ichinjwe. You guys go 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 go. I was not supposed to die.
Mulika tupa kwa sufuria.
You guys kana complain. Ndugu zangu zote wametupwa kichakani.
Adua managuonyo gima ili kusidua ni atigi Kiswahili. Atigi lugha ya kimombo nyako. Baby nikikuona nafurahia. Nataka kukupenda kama Gor Mahia.